the bar on the beat.
Ooh, yeah. Oh, I say, baby, wana nani fa kukuacha siwezi wala kukukata. I say, baby, oh, wana nani fa kukuacha siwezi wala kukukata. Nilikuomba, baby, uwe nami, baby, I'm your darling. Ulikubali, baby, uwe nami, baby, I'm your darling.
Kwenye penzi lake sijakwepa, sitaji mwingine wa kunipatia baba.